Tito. Select a chase a doba once from the top. Whoa.
Don't you mame, don't you mame, don't you mame.
Tunisia speaker, we mash it up. Fire, we light it up.
Don't you mame, don't you mame, don't you mame.
Tuko tao, CBD kwa penthouse. Wanadhani CBD ni guesswork. Lakini jua bidi tunazoza. Nani magrami tundo tunangoja. Donjo maber kwa mdomo ni kuber. Na doba joni mwaki ukipenda imeliel. Napendwa na mapeng na wote joni ten. Nikikusalimia unanijibu tu maber.
Napenda,
napenda vile magala wamekuja wamebeba.
Napenda,
napenda vile mamanzi wamekuja wameiva. Ikibamba sana basi bulito. Select a chaser doba once from the top.
Don't you mame, don't you. Don't you mame, don't you mame.
Tunisia speaker, we mash it up. Fire, we light it up.
Don't you mame, don't you. Don't you mame, don't you mame.
Mabwela na majaji wanazituka. Stare ubamba sana bada ya mboka. Masanse wadiaji tuna watuka. Salamu wanga moja na ni top shota. Originali, ofla wanga mkali. Ninasumbuga town baka mashinani. Kolabo na iani, ande mtaani. Wakiuliza wambia tuko CBD ndani.
Napenda,
napenda vile mademu wamekuja wamebeba.
Napenda,
napenda vile makwela wamekuja wameiva.
Ikibamba sana basi pulito. Select a chaser doba once from the top.
Dojo mame, dojo. Dojo mame, dojo mame.
Tunisia speaker, we mash it up. Fire, we light it up.
Dojo mame, dojo. Dojo mame, dojo mame. Dojo mame, dojo. Dojo mame, dojo mame.
Kuno e yewa go go lo bana na timi ya yuwa ji pe nyonge ma mo de ta na nyobe budiana ne odanga ke ma mo do no no wa do si e ke ma re a tu ko do lo ta ngo ngere ku ti pe a do e ma ne wi pi o e ti e le nya ka mo ko ngo mo do re zo wa nwa ku o ti ma me ngo no ya ka.